mazi ngiyanizwa nje madoda, ngiyanizwa nje madoda. Niloko nithi ntombi ziyanibanga, kanti ninabafuthe nebutha. Uyazi ngiyanizwa nje madoda, ngiyanizwa nje madoda. Niloko nithi ntombi ziyanibanga, kanti ninabafuthe nebutha.
Yeah.